Estino One.
Wamepita na mzigo wa mtoto toto. Huyu mtoto ni mali. Kiunoni ana mali. Singida Dodoma watu anakoma kiuno Manyara kati. Tulikupenda wengi la mwane tukaotea.
Kuzunga funga kwetu ndege ametupotea.
Mambo yako wazi hatuna cha kuongea.
Kwetu kuja japo tumwa ya kutolea.
Kama linapanda kama linashuka, nikilitazama napata misuka. Kama linapanda kama linashuka, ningetoa ulithi sema sijakufa. Kama linapanda kama linashuka, nikilitazama napata misuka. Kama linapanda kama linashuka, ilivyojaza nyama kama linafuka.
Bogolo manywinga, bobogolo manywinga. Bogolo manywinga, bobogolo manywinga. Bogolo manywinga.
Chiki 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 somebody.